Mispa Midundo, Kasia producer letter one, Tumusake Eliza,
letter one.
Eliza nakupenda, tena mimi nakuamini. Eliza nakupenda, tena mimi sikutaina. Hali baby chelele, hali mami chelele, hali baby chelele, hali mami chelele.
Kutuzenga ndio anze kucheka walokuleza yote sijatenda ni wapitini mama kama wanipenda sikia rudi nyumbani tuwe kama zamaa Eliza mama rudi nyumbani dia
Boy, SED, Kobole, Chukobo Moja, Osio,